GetAtunes.com.
Yo, Jay.
Wangu tesa ine wanja tipalibe au nene tinadana kumachifu kwa palibe sama nditoka kumafuto palibe uyeso fusanchitu akutinchito palibe wanondi mango kala chochitandilibe kupempa achibali amango yankandilibe zokomela mabwana mpawi mayutilibe uwana gato yuti olo pogo na alibe moyo wa masiku wano kalila ndilibe wanatumiza nindroma kutiso ndilibe chibwezu tesa wanji yanko lake nipalibe pamala wipano chilichosa ndipalibe Ndilibe, ndilibe, ndilibe Ziku matela ndilibe, palibe, palibe, palibe Ziku matela palibe Jingo yamba suta chamba, kumamowa Kuma pindu zilibe
Kumata
Makolo kundi jesa, kundi feka, kutopa nane Pindu langa palibe
Pindu rai wendi jani vai
Kuma tufuto sine ndi menezi kuyendela mafakasi anchito inayo ndi malembela Mwina mwai ndilibe Panoso zelu ndilibe Plani ya zelu ndilibe Moyo kulimba 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 Pano panyasa janzelu palibe Moyo wa masiku wano kalila ndilibe Wana tumiza nindroma kutiso ndilibe Chibwezu tesa banji yanko lake ndipalibe Pamala wipano chilichosa ndipalibe Ndilibe, ndilibe, ndilibe Ziku matela ndilibe Palibe, palibe, palibe Ziku matela palibe Chibwezi wangu tesa ine wanja tipalibe Aho nene tinadana kumachifu kwa palibe Sama nditoka kumafuto palibe Uyeso fusanchitu akutinchito palibe Wanondi mango kala chochitandilibe Kupempa achibali amango yankandilibe Zokomela mabwana mpawi mayutilibe Uwana gato yuti olo pogo na alibe Moyo wa masiku wano kalila ndilibe Wanatumiza nindroma kutiso ndilibe Chibwezu tesa banji yanko lake ndipalibe Pamala wipano chilichosa ndipalibe Ndilibe, ndilibe, ndilibe Ziku matela ndilibe, palibe, palibe, palibe Ziku matela palibe
Moyo wa masiku wano kalila ndilibe Wanatumiza nindroma kutiso ndilibe Chibwezu tesa banji yanko lake ndipalibe Pamala wipano chilichosa ndipalibe
Ndilibe, ndilibe, ndilibe Ziku matela ndilibe, palibe, palibe, palibe Ziku matela palibe
M-Sam Records
Yo, Dre
Music at www.getatunes.com